my,
gonna
own my, gonna own my.
Crazy, crazy how I feel it. Me, I mean, you went on cheesing.
Daily, daily, how you do me? My swally mengi, you confuse me.
Penzi, penzi, nika cheesing. I love you pending, you push me.
Ati, baby, baby, kumbe mwize. Ulitaka, unyumize.
Yeah, yeah.
I never fall in love again.
Never.
Yeah. Love again.
Never.
I never fall in love again. With my heart and soul, yeah, I swear, yeah, nah, nah, nah. I never fall in love again.
Never.
Yeah. Love again. Yeah, I say, yeah, nah, I never fall in love again. With my heart and soul, yeah, I swear, yeah, nah, nah, nah. Mimi
sina mapema kwa penzi limevuma. Mimi pia naoma. No pressure nikaboa. Singe sima mapema kwa penzi limevuma. Mimi pia naoma. Pressure nikapoa. Siku madam, moyo siku madam, siku madam, mapenzi yanauma. Siku madam, siku madam, siku madam, mapenzi yanauma. Kama migo mapenzi lipanda kapalilia. Penzi moto fire, nikakupa bila choyo. Masikio nikaziba, kawa bubu siski. Nikadhani nimetiki, kumbe hakuna nachovuna. Nilidhani we ni wangu tu, nilidhani we ni wangu tu, nilidhani we ni wangu tu.
Oh yeah, baby.
Nilidhani we ni wangu tu, nilidhani we ni wangu tu, nilidhani we ni wangu
tu. Oh yeah, baby.
Singesema mapema kwa penzi limevuma. Singesema mapema kwa penzi limevuma. Singesema mapema kwa penzi limevuma. Siku madamu, siku madamu, mapenzi yanauma. Siku madamu,
suku madam,
my penzi yanauma.